ngilungelele balandeli bami nabo bonke abathandi bomculo isibuzo sabantwana lona ngiyabonga kakhulu ngokungisapotha ngaso sonke isikhathi. Kumanje ngindithunyela icwecwe isihloko esithi ikwava juice.
Awungaze Jesu ngibuyisa manje ngume.
Leli cwecwe lizophuma mhla ka 10 October. Engomeni ngazilindela zimbi kakhulu futhi zimnandi.
Hoje bengomo Nathe mama kumba kum zibingomo Hoje bengomo Hoje bengomo Nathe mama kumba kum zibingomo Zibingomo Hoje bengomo
izingoma ezifana nalezi ethi yindenyaka zezinyeni ziphi iy'ngoma ikwava juice efriji nazo zonke eziningi ezahlukehlukene sezizonke ziyishumi nambili. I-albhamu yami ningayilindela kuzo zonke iy'tolo ngisho ama-digital platforms Spotify, Deezer, iTunes kanye neziningi ezahlukahlukene. Ningaphinde niyithole ey'tolo ezifana noDakota nezinye ezahlukahlukene sisakhulumisana nazo, noma ungaphinde uyithole kuthina qobo ashayela le nombolo ozozibona kwi-screen. Uphinde usilandele enkundleni zokuxhumana ku-Facebook Sphuzo_SA, ku-Twitter @SphuzoS, YouTube channel Sphuzo Zabantwana, Instagram Sphu_Zo. Uzombona uSphuzo lapho encela ikwava
juice. Uma kwenzeka nje.